degmada wajida gobolka bakool ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo gabanqabeynayay mashruuc lagu caawinayo dadka danyarta ee ku nool deegaanada degmooyinka gobolkaasi mashruucan oo fulinaysa hay'adda SAF kana koobnaa bixinta deeq lacageed oo agab lagu talagalay in lagu shaqeeyo nadaafadda deegaanka iyo hirgelinta musqulo iyo ceelal ayaa lagu soo gabagabeeyey degmada wajida gobolka bakool maxamed xuseen oo ka mid ah maamulayaasha hay'adda SAF ayaa ka warbixiyay mashruucyadan iyo sidoo kale qaabka looga faa'iideysan karo isagoona sheegay inay tahay ka faa'iideystaan bulshada gobolka bakool ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya
mashruuc weyba in iska jira lacag bixin oo shuruudan ah oo la siiyay qoysas tiradiyo dirasa 4,739 qoys oo ka shaqal nool shanta degmo oo gobolka bakool ku kooban yahay oo ah xudur wajid elbird Tiyaglo Rabdoor mashruuca wali kale ka koobanahay bulshada wali kale ku caawiyay dhinaga faydhoorka nadaafada biyo gelinta tiro oo todoba eel ah yelan hagaaji bambaga amet ansar lansari bulshada wali kale libool wiis la siiyay dalabka nadaafada wali kale tir intaas leeg lagu caawiyay musqulo oo tiradii wadaarasa kontan la musqulooda gaar ahaan iyadoo hoggaan la saaro gohootiya oo dhowaan ka barakacay mashruucun tirada dad ee ku faa'iideysati waliba guud ahaan la qiyaasay 29,034 qof geek dadka mashruucaas ku faa'iideysati iyo gabagabadii intee iska koynay
gudoomiyaha ku xigeenka degmada Wajid ee gobolka Bakool ayaa hay'adda SAF magacaabay shaqada ay ka haysay deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan degmada Wajid ee deegaanka Simada isaguna shaqayn waxa intay laga faa'iideysto deegaanka ka faa'iideysan naga danyarta ee ku dhaqan degmada Wajid ee gobolka Bakool
waylana hay'adda SAF ma hasintin sidoo kale way balana bahwadaagtii ama donorshii ama deeq bixiye eco kama hasintin lana iyo hulfeelay qowdan taban antan bulsho ah ma aragna oo barakacdiya iyo caawiyan degmooyinkan weejid la yimaa degmooyinka gobolka Bakoolna saasi oo kale lehayn
hay'adda SAF ayaa waxa kulan saxba loo qabalahay baaya ka jira deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya taas oo qayb ka tahay degmada Wajid oo la doonayo in la horumariyo adeegyada sida musqulaha iyo ceelasha biyo taas oo ay wax u tarayso dadka danyarta ku jira barakacyaasha gobolka Bakool gaar ahaan degmada Wajid